chapter one, cause I deserve better. Nipate au nikose manage ndo best tena. Upendo wako na connect siwezi compare na antena. Mungu ndo kila kitu, msinione tuna hema. Yuse akanipa buku nipate supu ya kuku. Kichwani kiwa na mawazo, kivipi ntalipa luku. Mala ni mke mtuku, watu wanite kabuku. He never let me down, japo siachi maduku duku. Limomba night, kanipa day. Vikwazo vilipo niziba, kanionesha way. Taleto tani kote ila, kwa Mungu way. Maana ndiye bosi kila siku anani pay, pay.
Na hesabu baraka, bado hasija kuisha. Nafungua kurasa, bado sijamaliza.
Come to my place,
imechomolewa, zinatiririka ni mafuriko. Izo baraka, zinanichanganya, paka najiona last boni wa Mungu. Kama vile pepo waki suli suli inapepea, mimi liye kuwa kasifu hika nipendelea baba. Na hesabu baraka zako hazijakwisha, nafungua kurasa baba. Sijamaliza dadi.
Na hesabu baraka, bado hasijakwisha.
Bado tu
nafungua kurasa.
Hey!